stamps pandas. Stamp maker, record breaker. Yeah! Zole, drop a beat. Oyagala kulaga ko busungu bwange, ndowooza oyagala tukyusemu ku mpisa zange. Gwe lwaki tundise okugabagaba ebintu byange? Baby, biki bino byetandise mu maka gaffe? Tell me, sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfu? Sikyakutamula, mbuulira kiki kikutawanya? Sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfu? Sikyakutamula, mbuulira kiki kikutawanya? Faded, so faded. Buno budemo bukula lula sina bwa kasi yange. Businga wala gwe laba figa yange. Bubulibuli lusiri wala gwe manyo swaza nze. Wala yo ichechu sadadinga nechanze. Tell me, sichafuma bulungi oba empisa zange zenfu? Sichakulalula kusabula, mbuulira kiki kikutawanya? Dadi, sichafuma bulungi oba empisa zange zenfu? Sichakusabula kulalula, mbuulira kiki kikutawanya? Faded, so faded. Them chickadees are never gonna give you what you need, honey. Sweetie dee-dee-dee, what I get, I wanna so come near me, baby. Me tell ya, them girls only want your money. One day me coulda kill somebody. Them girls only want your body, but I can give you more than just my body. Them girls only want your body. One day me coulda kill somebody. Them girls only want your money, but I can give you more than just my body. Faded, so faded.